mbedde munange obulamu nembwenyi waabwe ntyo n'ebyokufuna nembijja mulalamu nze n'amagezi gantawaŋŋanye ndi ntyo malumbe yakammaze o abadde atyakalanda mumalaka bange buli lunaku n'atetenkanya okutta okutulowoozesa engeri entamiva atyo kale n'amawujje n'agasimba muluma yatugadde abalabankanya amaaso nze ne namulaya antabuddemu eka eyo munoowo nnako nzibye ntya nze n'abatawaŋŋanya basimbamu akabasa mwana wattu neebeerabira ebyabwe obukyankalano najja busibe waffe bukyawalumba nyagaddiŋŋana abange bwe yatwala maama ne mukakasa obubbi lusomberedde abaana ba kitange wano walumba ono walumba ono
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
walumba ono walumba ono
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
olyawenja nebuzize eyo
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
olyawenja wenja
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
banange saawa eyo erina entiisa
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
ndowoozaawo bw'olaba sikola
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
olyawenja wenja
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
olyawenja wenja
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
osula olowooza yo laba okutya bwe kwabunya abazadde uno baka abasajja n'abanyagako obwana bwajja asaabye ate kubaalisa ezzadde nze atambuza ng'eyasuza apima enguuyio tunula ebiriro lire yali alina amaanyi era kyobaolaba ntemya nfumye endabika olukongodde ennyota z'abakozi ebyabwe leero ffenna nebifulemye entegeka lwatugadde abalabankanya amaaso abatannawayira lubatunuzanga nsanafu leero nosaasira abaweerera abaana mberugesaagesa obusungu lw'amaanyi ebiwuubalo n'entiisa byabonye empya luno nalufungo biddenze lwammaze amaanyi tutuuyanidde batwaza abapakasa tulabye bwe ndowooza amaanyi agombolo bbiri obbizisa ku ky'omubiisa bawoza sinywa nderuka wowo nalayira ndirekawo ebbanja ogwo neewa mukama ndigwoza nsitamye nja yali nnaku eyali embunye ensonda mwabeerogoza gwalabirira ewange towereza otufuta nja kulekayo okukumira hei era nonwe amma tuyimbe eno tumulocyoyo
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
tumuyimbe eno tumulocyoyo
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
nti walumba ono walumba ono
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
walumba ono walumba ono
muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba
n'amagezi gantawaŋŋanye ndi ntyo gandowoozezza essaawa y'okufiirwa eno lwambuzaabuzizza ne nfuma endabika okuttattana amaka g'abalina emmaali nabye n'ebifulukwa nze gye ntabaala eyo yabo n'abateefu ne lubawubya luziga lutudibirisa essanyu ly'okuzaala luno kati ne bw'okuza ojaagaana ozikira amabujje gange gaago taata gw'oliyola ye mulenzi alaamira akitaawo abaana mukama obulamu bw'otuwa obulungi atyo lwaki obutujjako engeri ebunye essungu mukyala nassuuna eka yasuza atudde kaabuze katalu tutwaleko omwana ati naye kennyini ekyali kinyamuluma ekituuzaawo omuntu ku kitanda wano kale mmakusanga nga lumaze omumutuga nandi tunudde ntya mukwano gwange oyo walumba ono walumba ono
muleke mutinganeko nga nnyimba
walumba ono walumba ono
muleke mutinganeko nga nnyimba
kulya wenja wenja
muleke mutinganeko nga nnyimba Mureke mutinga nekonga nyimba
Mbea tuti mawalida
Mureke mutinga nekonga nyimba
Sura tabala tiyo Mfumbo mtwene mbya mkako wentio Mkama ya kole sawa yokufiru eno Teriko muzireli ya bunentisa Nosa sirama buchagali kwefafa Kona umukazo na gasiga za kitawe Mbogo manyantienge yezi mumpe ufu Kala tabali ya kwa ningabu manyeseno Nazunga na kitawe nganava mubagea Uwana mwandu walu nungabu abunyaka basa Wabirozi nyona siwa muvivyo Na segera ngana yujavira zayo Walumbo Walumbo
Mureke mutinga nekonga nyimba
Walumbo Walumbo
Mureke mutinga nekonga nyimba
Kanangi saweo Ibunyentisa
Mureke mutinga nekonga nyimba
Saweo Ibunyentisa
Mureke mutinga nekonga nyimba
Lufumiza obuwangwa bw'Obuganda luno Pao binsobedde bino Omukyala wa luno okukufa konywera Tolowoleze bukone bwaleka abaana Ebyokwerera ejja nti nsaba mumpalikuza Nga mwana wani osanga bazibe emposi N'abakazi tolabo sitama busituulu bati Olowooza nti amagezi ge gabali etalabwa Tewali atamanyi nti kintu kibi nnyo nnyo Naye obuzibu guno kwe kubava akabasa N'abakyali ku katale nga bababuzize yokka Ngera okumugwako osoma ne ssaalaawo Kati kuno okwalula ng'abuka mwaka Babatumye kulebeza maaso batyo Mbuwangwa bwa wano kufuna mashakive Bano bakukazizza mbu atunda ayoleza Baguze obugoye bwe batosimye maaso Ye mabega wabawaaseemu ng'okyuka Omunabula nsonyi nze gwantabudde luno Buli muntu okweyisanga aliko ekikyamu atyo Okumala ebizadde ku oyo bwe tutabadde omu Tebiriimu bati ng'okyalula Abatannawayira lubatunuzanga nsanafu Lwatugadde abala bankanya amaaso Ekirunziringanya nze n'okuwooba ntyo Ekirunziringanya nze n'okuwooba ntyo Ndowooza naawe kyekiri kuwola ebbanja Mukama obulamu bwatuwa ebirungi atyo Lwaki abutuggyako engeri ewunya essungu Mukama obulamu bwatuwa obulungi atyo Lwaki abutuggyako engeri ewunya essungu Nze ekirunziringanya nti n'okuwooba ntyo Ekirunziringanya nze n'okuwooba ntyo Ndowooza naawe kyekiri kuwola ebbanja Mukama obulamu bwatuwa obulungi atyo Lwaki abutuggyako engeri ewunya akabasa Walumba ono Walumba ono
Mureke mutinga nekonga nnyimba
Walumba ono Walumba ono
Mureke mutinga nekonga nnyimba
Ebunya entisa
Mureke mutinga nekonga nnyimba
Esaweyo Yabuna entisa
Mureke mutinga nekonga nnyimba
Olya wenja Wenja
Mureke mutinga nekonga nnyimba
Tulya yika Nebuzizeyo
Mureke mutinga nekonga nnyimba
Erabu akwasa Kujoli ntiasaga
Mureke mutinga nekonga nnyimba
tosanyweza era twara
muleke mudingane konga nyimba
mbeya tuti mbawalita
muleke mudingane konga nyimba
mulya wenja wenja
muleke mudingane konga nyimba